Wotabadde katumutandike na omukulembeze w'eggwanga lyetu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ono yeerayiridde nti tewaliwo muntu yenna ayinza kuddamu kutabangula kitundu kye Kasese naddala mu kiseera kino. Nga kyakulembera eggwanga Uganda igoweerege mbogendo kyankalanye kitundu kye Kasese agambye nti mugezanga.
Bali mukomera waki tabangula gye buvuddeko awo.
Agambye nti ogeza. Go wenna yeeyita omusajja geza ogenda otabangula ekitundu kye Kasese kajja kukujjuutuka. President Yoweri Kaguta Museveni abadde aggulawo okunoonya akalulu mu bendobendo lye Renzori. Olukungaana lubadde lutegekeddwa ku kisaawe kya Nyakasanga wali mu disitulikiti ye Kasese. Era ategeezezza nti Kasese emanyi bulungi nnyo omugaso gw'okubeera n'emirembe mu kitundu. Omanyi lwaki? Erabira ku bantu abajje Kasese nga bava Congo. Nga bajja kunoonya bubudamu kubanga mu ggwanga lyabwe tewali ki?
Tewali
mirembe. Kati ba bantu be Kasese bakimanyi nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna nti okubeera mu kitundu ekirimu emirembe kirungi. Era ategeezezza nti ekiseera kino Uganda erina abanoonyi b'obubudamu abasukka mu 70,000. Babeera bangi. Nategeeza bano bonna bazze bagezaako okutabangula ekitundu ekyo naye gavumenti yo ekoze egwayo. Yes.
Na Congo amakulu g'okutabana businge numurora ensuhuki refugees abara hano abairukire munsi yabo habukubatende businge twina abakongo emitwaro Nsanju, 700,000 Congolese. Tuwasobora garika ya munsi yabo. Kandi inyo wa Kasese numanya abanta wa rengireho okutawura Kasese ensozi bona tuwa balemesa. Arukuleto mutwe tuguhonda honda. So, Uganda nile kusigala eli MNHA yorukule berahalia utakubasa kukaukaria. Emineche na bajeta chomu rukonsho, emineche.
Ameru.
Na ameru garahari na bagarwari orukuja kukwata wane ogu ntumteiro. Ukasamarirao. That's the nyangore. Uganda, nemineche, nogishamari rahari ya kujikwata ho, isase ya kutere.
Ushege deblo onje? Na ye? Iya. Ngomkulembeze tanayogira sentebe w'ekibiina kya NRM e Kasese Mbahimba James amtegezeza nti abantu abali mu nkambi z'ababundabunda oluvannyuma lw'okusengulwa omugga Nyamwamba ogujjukira ogwabumbuluka mwaka gwa 2002 tebanaddamu kutereera.
Ebintu si birungi.
Era baagala babafunira ekifo ekyenkalakkalira we bagenda okusigala nga babeera bateekewo amaka. Webagamba nti kati wano tetujja kola ki? Tetujja kuvaawo.
Your Excellency, we have a problem of an established camp of internally displaced persons or people who are displaced by the floods of River Nyamwamba when they swept their homes. They have camped in Mohocha for the last 7 years. Prime Minister's office has done some interventions, procured land, but on that land there are encumbrances, and we wish that you give us guidance on how to proceed with this camp.
Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM omukyala mu ggwanga abaddeyo.
Ate Speaker of Parliament.
Anita Among yebazizza abantu b'e Kasese olw'okujja ne balaga obuwagizi eri ekibiina kya NRM era n'abasaba okujjumbira okulonda abasabye.
To go out there for the vote for President Yoweri Kaguta Museveni. All the youth go and look for the vote. Your Excellency, welcome you to Renzori region. As people of Kasese being near Congo, we want to thank you for the peace that you've put in this place. Being a business area, supported our people here to protect their property and the people. The youth of Kasese are requesting for an affirmative action in terms of support.